Gangsta baby, stafuti bikira bali niwe na amani hata bila ya mpira. You better be passion, nikichelewa nyumbani siwezi kukompia, yote nakuta vitani. Na mkosea mpenzi, ukimuacha na hamu, ajikutana na kina fulani, utazipata salamu. I wanna breathe no air, be my oxygen. I wanna smoke that shit, be my aspen. When I give you money, takuwa ni business. When I give you love, you be Mrs. You be Mrs. Nikki. Kwa nchi ya ulimi, nitakupaka lipustiki. Bas njo baby, feel it humziki. Njo baby, feel it humziki.